Minembo.com.
DMV Tok Zambia Zone Boy Baza Nina Kwan Raska the Viral with the Heart Use Production. Heart Use Production. Wena uli ufumani baba mubayumbile ukashwa. Wena uli ufumani baba mubayumbile fo
yaba yela munobuza.
Why bini na ufitile?
Yela munobuza.
Famosika kaufela.
Yela munobuza.
Kalibaye kaufela vafitile. Nili dopezi fokona tuluka. Instead ya kuluna alubuze. Yela kulisi mota sale luli sabaza.
Yenafo nalatele la njango. Mwana na yo kukuta kwa kimbamba. Kusama mela ukakuta kwa nimbamba.
Niliseo wenafo hausivoni. Wakona kulibala ni kuyocha sapa. Ngongi kikuli wenafo haopunya. Muno uzanga luna wose baliboni.
Chwale na mieleza kulimuni bone. Kuli kamso ni kamso mseni toy. Chwale anifita fona niferize.
Nilibuka musu wami na luli mukeponela. Hamuka kula nilimuipone. Nemutabela pula nge iminela. Wena uli ufumani baba mubayumbile ukashwa. Wena uli ufumani baba mubayumbile fo
yaba yela munobuza.
Nilintoyo mina ifelile.
Yela munobuza.
Unobuza mubuza.
Waibini na ufitile.
Yela munobuza.
Finisha.
Famosika kaufela.
Yela munobuza.
Se shake sua.
Kaliba yeo kaufela vafitile.
Kuti utia kuwena na ncha esadiga. Bafelize kaufela maniga. Nismeli nkia tuninga kufita kuyena yose mwoswele matriga. Mwositi ili pirwengeli takumina. Zibiso ye ni mifaye itakumina. Mubuze wai hansa itamunina. Muswaleli la mnina niswaleli takumina. Musali yo wachisa ni mwajuni. Utabila fela ya kamu kenisa mwachuni. Awayo kisibu peo sasatane. Mwafitila ngafa inge kulia ni mubuni. Ufumani kai musali wanunda. Ena ya chisa master niliza zila sunda. Na muziba na palelo kumukunda. Fone vachela fata fuleni no paka
nikunda. Wena uli ufumani baba mubayumbile ukashwa. Wena uli ufumani baba mubayumbile fo
yaba yela munobuza.
Nilintoyo mina ifelile.
Yela munobuza.
Waibini na ufitile.
Yela munobuza.
Famosika kaufela.
Yela munobuza.
Kaliba yeo kaufela vafitile.
It's a Minor Tunes production. Booming, Tista Nakumona. Maslang, MG Vine. Erin Vita, K-Boy. Kipenizo, yeah. Sajo Power, Semi. Ture Zappa, with Dora. Malibu, Smuji Wagwa.
Mungi Boy.
With Carlos, I see you.